na weni kufana kuzikana. Mara tuacheka tunanuniana. Na kila tunapokwazana tunapatana. Me and you my best friend. Liwe la usiku ama liwe la mchana, liwe kwenye nafasi ama palipo bana, mpaka tukashindwa kuonana tutapigiana. Me and you my best friend. Baby wangu atanipa maningo, kila nachotaka ntapata. Kila siku nikiwa single wendo wa kwanza kukufuata. Na isitoshe unanijua jema, oh rafiki mwema, my best friend. Kukufuata na isitoshe unanijua jema, oh rafiki mwema, my best friend.